powerhouse of music.
Yo, it's your boy Bojan Click. Make a title. B.O.B. It's a Razzle.
You got this shit, nigga. Sitaki jema, kosa lilo mpoza yesu na sikati tama. Yapo majini marepo, soto mtana lalaja. Wabunge na dare zetu, mbini vyombo kishanga. Hakika upari shed, my sister duwa na unadili. Umchezo kuchezo peku, malaya liwanza siri. Mulize wema, nagonga vizi na safiri. Toka bongo paka kepo, so nipenda na watakiri. Nagonga kwa kila step, ayue na po kwenda. Washapoteza map, kilicho baki kustarenda. Na mkono kuomba help, speedy ka defender na game. Tushay rap, hata kama sipopenda radio no kazuya tap. Never flow, natuwa rhymes super star. Hustle so be show, watoto mama wanaka. Dada zawa na una soul breakers, kabi kwa mastar. Click home, kariko wa so nipendo na shanga.
Hivi tunavofanya sis, najifanya I'm on MC. Hivi tunavofanya sis, najifanya I'm on MC. Hata skendo bila kick, tunashare ntina bada tuko free.
Walizano meshinda kisa wanakakota. Siwenye tumepinda lafu tuminyongorota. Soko mkinga naitaka onibia nyota. Zikizidi shida ata mchana utaota. Wapizane wana ofyo kama mezalewa njiti. Cheki navu wache chafi navu pita yuyo biti. Nesheruko kuta simbuse vizingiti. Maisha shenpeleka puta nikakoso kibiriti. Mudo mefika kwa toa juu ya kiti. Mtoto kifrika lepita shida na dhiki. Tushe tabika na hop na mziki. Nasali kila dakika paka siku itautiki. Mungu baba windu menipo kipanyi. So we shamba wanautaka ni jagi. Sishinda ni tuzo, sishinda ni mataji. Nacho cheki mauzo na simi ku full charge.
Hivi tunavofanya sis, najifanya I'm on MC. Hivi tunavofanya sis, najifanya I'm on MC. Hata skendo bila kick, tunashare ntina bada tuko free. Hata skendo bila kick, tunashare ntina bada tuko free.
Powerhouse of music.